tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Gany kandi to bogu jandi ka fandu hala Mamadou Sama Sobo Jamial Issa Traoré hedibe. Tumuji na kewi sanne e wattu wulare hanken na camion stand goto hubbille no station essence to lafe bouton le commune nawber Bamako yonki heddaki hen ka non bonondaji di kewi. Bangal habo dur raniru le mali wonko yar yeso le jogola nyaw o ka non no sifaji kessi tay ka di le tag massaaji mudon no wembi sanne dotorambe. Dental le de sahel ngel e leedi Russie sambin sembine guldal mabbe kenyantu maskuton no ministre en kumdi be hakunde golida ben guldal hakunde leede ngadi jidal mabbe andewol di ngon semi koor jamen hande kigri aljumaare 9 avril 2025 bismillah sagal ultama vidde hakken ben hanken yite nangi camionster goto le essence reto lafe bugutun no le commune ber Bamako tobere essence do moteur guldo moto sambini ngay yite e wi cdn yonki fuf da ki hen Allah e mangal pad en police civil e police be kan non bondaji di pamda dun do na irta hala frati nyibugol station ben ngaji e le ciudi yimbe le bedor famke do asra jara ben do festango umbar wagoli alcisse
taggal ko cumu o wadi konde min jotti tonde motoji cumdi ni kanye fa yotto tol ngaji bondi kanye e magasin ngaji do yitinge naati be do yimbel be min tayi tombe kolli metti mudden sanne
min jeyo be pade dom dom mi jodi no dom min juhi so min nani soifa mawdo citerne o yite nangi dum chauffeur o donni citerne o waddi dum fa dom tippi dum do witti boutigaaji amen gondi don di fusumi citerne o ngarno do jippinde essence mi de kulino sanne ga jonka hakkile amen walti bonanda o ka wala fu haadi ko min jogi fusumi do camion citerne o hubbido station o jatan takki don e galle kanko Mohamed Maiga secrétaire général Zinis commune 4 o wi madraji ngadama dum wodi so bonanda mata ka le galle o
heureusement c'est la ka boss
le muide Allah ka chauffeur o hebi donnudo citerne o waddi dum fa rond point o mile onon ka seeda soni o do citerne fellino no latto so wana o do station keddi di gondi don di fu ciudi ana takki mudum faiso goto yite nangi dum bonanda o wala fuudo haadata mide nada kano kobbe wada lugo goji tafon fade mu emme yamerde yimbe uttide station ngaji mu emme
jate mine kosobe
lingalure Bamako de ko sakti ko fu nokul essence di ciotete dum yahata di heewa kanko Umar Kamara o holitide farde jomu uttinde asansire imadraji kewde be ngatta do hen
avant la construction
fade station nibede le dene kebaande fu kejaabe yimbe ngombe le do dene kanyu em noddete tafon elijidal fa hakkile mabbe ande so dum fu bettike fu so kanan kobbe hokkabe yamirorbe jodo
environnemental
so bomi fa wularnde heewi ciumane heewi sanne jamandan hani wattande hore mudu hakkille
sakirobe tuta halaj modu kabar bangam bem am facebook don x ulta wi de ko bi unyanje ko ben ugnaaji jetto o tamere jogo mon yimbe le ben tawrama nyaw duru balle randeru le hitan 2024 le mali ane mabbe nay le temdere ben nday le temdere mabbe yo sukabe be hibina dubi sapo e joyi be do sukabe chawrabe be ben won samti ben chamti be wobbe kay e yimse duni jogo mon le temdere ben kay heddigen iro jatiji totama wonande OMS le kortando ko be kabaruji nyaari alkamsare de Bamako do den no guldal humningal kabaru ben habbo ndur ranuru holti wiide won ko yar yeso kanon sifaji kessi nyaw hulbinibe elan be dor famu ko donc Yakuba professeur Yakuba Touluba men gondo ngaldo ndedo gollirde hanni Ali Cissé e du fasan kanko Aliou.
Aujourd'hui nous sommes à 37
be nyalom hande o sa bami ujinaji temdere neddo chapantate jeddoyom hakkuni mabbe ana sawi nyaw toyru araneo nyaw do so hokkama podde nyalade arandereji do fuddata sawrade hore fa o waita nyaw o neddo goddo buccoto sanni podde de be dokketeno arande de ana heewi sanni de nyalom hande o edi mbawi hawrintinaade e comprimé goto na do didi nyaw do araneo goddo ana tom tampindo me sanni de nyalom hande o momi andani de hitane 2000 so mi bettike amdu le nyalo mo hande o wam sifa nyaw do yorana o goddo kasen mo mi gondi fewde e mudum o ka safare fu mi kebanay dum tafon ko woto ana sawi sifa o do nyaw le leedi amendi le nyalo mo hande o meden uddimo dum golle tato
to tum nyoton hulta wiide men nyande didi avril himbe le yogabe mara ben jego mon ciutama wonande jon en kaborde dum wadi le gellel sufiansu den ko min tominya den wi himbe mo tum be dum do wadi tiagal ku goto ne do goto cikita do nate juude ben solosabe le wurongo den no be di wiide kambe jon en kaborde be hulti wiide njaltina himbe fu le wurongo soni ne don ben nangado yopitaka no yawiri bangal figure ballon woni kan Maroc 2025 bien kambe sukabe be heba dubi sappo e jeddi be ben leedi Mali ndi jamma ko fidan e Centrafrique dum warto watu 20h denno mitin wiide kambe soni kambe jagablen be ciowbe be hebi kaw e lemudum be jabotade e quart de finale mitin quart de finale ngal do kawtal e 27 ki mitin wiide leedi Mali ndi hebi non kaw yeso Angola dum wadi badi didi e gotel nyande nyoloma randere de leegu balla de fande li kawrjum bien kawtor arande wal hakunde ministre en kumni be gollidal hakunde lede e lede AS kanye lede Russie wada manyal al komsarande 3 avril to Moscou fanda mudun ngal do fana ngal do kawtor arande wal yo ben to sondir haklaji do yirwere gollidal hakunde AS kanye do Russie denno be hawon ko hora do mudum bangal gollidal habu Russie gal kanye rafinde nagu le sahel ngi yaran be do fam ke don ko asid kanti hebande do fostan Ousmane Niall
o batu ngaddo Moscou wadri do weltare don be kolliti le communiqué be denti be gaddi confédération l'ADS et fédération Russie dewri do kabaruji kewdi di kala goto e mabbe fu hebata nafa e mudon ko fawi do kabaru denagu gede didde dewri gollidinde no denagu hebirte leydi Russie di bamini be adi wide wadan e bawde mudon fu wallude confédération AS no darani to denagu le golle fol no hewtirta ndima ko mudon kasen du gede de bamedi adi gollidinde no yirwer wadirta bangal golleji kewdi federation Russie et confederation AS ndewrido do kabaru daranade gollidinde bangal kebal fa dun lato e be anni daranade no humini be kebal gombe leede leede dokkindirta juude gollida no jaagu jabbetirto hakkunde mo ben fa gasa e holtindi wiide be kaltidi du honno ko be kaldido mudu no tongirte hono di batuji ngadan hitande fu e wi mabbe batu ngaro wadede kasen watte le leede ngotiri e de leede AS
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yetre meda on nam parlan do yewi do kabar wulare satunde li mali den no termometre tan wi de ngabbi fa degre ngaji chapan en nay enuko jogaji leedi ndi dum don waja wadde hello li kabaru cellal adama kay dum hawaluji ben bonondaji hawaluji don no yimbele ci fiki do bamako gawo sky segu e tominya den no kandi dum kalifa goita e kanye hejaba ben kon be tumbe kedo fastango umar wagalo
segu le gafare yere ne wa degre do
nangian wuli sanne mi anda funo degre ji di poti so mi yalta muswar ngay di tawrtemi famirento e nangé do bomako do mi anda funo mi ngatta hanke mi danaki fi mi den jogi ventilateur ngaji ka courant wala sina mi bala sella fatimi nyawa do kaydo wular dan moni sanne wakati fu mi daran dum sora do gawo do ala wuli sanne mi anda fu ko mi ngatta to mi nyene anda fu no ndedo wular wori hitande hikende mi loto cile kurde mi yaran diyam sanne du ko bonto mi ko du
gamande do ani kotolama
bangal modi akbaruji amen yontrende don yewi do ben darnugol tafon murtre golle dogotron be ti dal urfagol diplacé en fotakara donne kandu kabaru figo golon ko d'afrique to maroc to no yalla be do famu kedana fostango marogalo
tout hôpital ngaji modi tati gondi le gallure bomako de darni murtere muden kikir alkamisare kenyan tagal ko neddo mabbo yoppita ko murtende dari ko jamarnde weltikli hen sanne sabi illa le did lewru avril ndu be njoppi amde ton nyawbe le on do wattu fu bankeji di dumbi ngaran fuddo murtere muden le sappo jiddi lewru avril waror ndu fedde humini ne kabaru yimbele nyamobe kollitiwide be jawobe kuncen hakki bi adama en hore kabaru goddo kase yimbele nyongitibe nokkuno dirte da fatakara garbe le gallure gundamde le region tumbutu tawedide mangal pade en jehili nokkul mabbe de fufa handen be jaba yirfitade ton be njoppi nokkuma o caggal ko gube nondide yite ngadi ton gidal fewde e mabbe e garanti miniren birki sembe celdi pide coupe d'afrique suka be ngala dubi sappo e jeddi be mali be kawi be angula be talatar jabbi nonde be ngatti ben baddi didi be en kebi baddel gotel kikida handen malen hani fidur e centre afrique wakati no ga yamde altener jeddi lewru avril ndube pidan e leedi cote d'ivoire wakati sappo e jeegon yamde
sakero do katene ko wadjum hande mi to dawa sadu fufu mbeldi de himo ngodo bangal numero amen 76 98 56 56 sikwalu si to noto to kalko kulto don bangal ko fonu 37 321 mera mer non ka famdi fufu bu no ko tawli telephone djum do sere yotor medde magazine yotere men magasin kabaru keballa eden jowi du do tidal kalisi hakkunde bamondirbe tay kam wiide ko do kulle def fu do kalisi jowi iwde ben sabugol fayotade habugol dewgal jogala galleji dun yata tagal kalisi sato dun jotti alaji hakkunde bamondirbe maram kulbali wonko bandu kabar mudum kedan fasango min Ousmane Yalbul yo enkilo jam
no jamaano o wondi e waylitirade ni kabaru galleji wondi e waylitirade hono ko fawi do kabaru almusaddaji galle le galleji jukkininde tabade al aadaji tawi baba galle daranto almusaddaji galle dun tindini wid andindo kabaru fina tawa bereema fane
foloto ko wadi
den gorko wonno jongalde nana lumuji kala ko hibbi bangal somoyaji dun feccete hakkunde roobe be debbo kay faboto gurum sunite allahji nangudi so won gaddo jawdi hakkunde sobe dun jomun faboto almusaddaji galle
le mali ko fawi do kabaru fina tawa e sariyaji fu gorko kanyun bamata debbo nenno le majjun debbo ondu an hani teddinde gorko wada ko tewti e modon fu faw hebangal teddingal gorko daronto almusaddaji galle fu woni ko holti en wiide mbotanaado gondo joyla yakuba mariko
e dans l'article 33
le tumbani tabantati tati takur sariya gol dewgal da wajibina gorko e debbo hinnaade almusaddaji galle kanon tumbani tabantati enay facintini wiide moudi almusaddaji di yewi do jongalle o
chef de famille
on handen amondirbe daranirto almusaddaji le galleji mo ben min landeke gollandol e bamondirbe yogabe min kawdo bamako do e le nokkuje yogaji leydi men di yogabe koltiwide mona fu dañan ko wadi yogadu holtiwide gorko kanyun daranto almusaddaji galle
fabade le tugu somoya o ba wiide hono foti ka non wonko ngadam hen kay tugu somoya amma yo jeegom tugu doye nyaaji tati kam hebari natude amu be worbe be na hiraro o mabbe sunbe do na gol welan kam sun faboli am saddaji galle o fabaade gorom
mon conjoint
non jatti kabaruji di ana gondi e waylitade rewbe worbe fu mon fu ana wondi e wadde ko waawi do kabaru mon fay e tawede worbe woni nuygal galle ko fawi do kabaru almusaddaji handen rewbe do ana gonde wattude koyde mum ben e do daranade almusaddaji yogaji tayka moya mo jabbini andin do kabaru fina tawa dirisa sidibe
au fil de décennies
le rôle daranade worbe e rewbe le galle beedi yirwude ana heewi roobe golloobe kinotoobe tan almusaddaji kambe koy mabbe tela jundine yata tagal pabondirbe kule de fuf antidi dana yo alhaali samido jaati rafi famu hakune pabondirbe ko buri heewde yo kabaru jogola kalisi kebeteedo e kaydun darande kala ele almusaddaji di
kawtal jawdi galle na mon fu e fimun ana fawi do kabaru ko ndewru don do mudon wattu kurtugu mon e wi sariyaji leydi men di kajjatu buare e andindo kabaru sariyaji wonko beedine faamu do kabaru mon
si vous êtes en communauté de bien
seni on signe talkuru on fundantan e jawdi hebandi yo wajibe modon hinnade kala ko heba kasu goto fuf je ko hebi dun kay hala wala kedo fimu fuf je hinnade no mo yire
andindo kabaru kebal Umar Bitti Bali hakkilo modon amondirbe pota do kabaru almusaddaji galle o holliti en hono hani wadede fa joom en pamra fa gasa
ideal kudo tan nafudi kay yo kabaru jogola kebe janginele jangirde amande to dum woni gal kabaru kebe alhani bandrabe rewbe fama wiide kabaru o wona tan hebde kalisi e hinnaade hore mudum madun yeltinde ngar mudum yeso guru be ande wiide be kan dun faabaade yirwere galle e kan dun jogola sukabe
kabaru almusaddaji le galle ana seedi hono no wattuji di njaarata sini joom en ceedi na won jawtudo sariyaaji won ko kolliti du dow kabaru no ron gol wadirte